aka barika tama kofe Kiev Joe Biden taravarso vine dunia jamana fanga batiu ka benkan haklina ye kasro Ukraine ani risibe kanga kele bulu wore laben ni wati nkonnana fitne ni kera sababu ye ka mo barika chama de bone unina ka Ukraine jamana lengolon chi neka umogo nye feng bela jelin chien neka tla ka dunia mume soro bulu ubla gelia bakonnana Biden ye latolike kafo
stands with you and the world stands with you
kusikate l'Amérique jamana ka demena ka nyesi Ukraine ma ani duda ka nyonye kofe Joe Biden kakan ka saranka nike ka bo Varsovie Chateau Royal Jardin kononana akao saranka li sefe Biden bena la seri krenkren nike ne Pologne ani demekela wero uluka demeyi ka nyesi Ukraine jamana ma